you got the keys to my jeep. This is Tuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer kuserereka. Speedometer accelerator.
Busy, blaze. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before. Baby this, baby that.
Deep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer kuserereka. Speedometer accelerator.
Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli, kangoma ni genge, kwa mikrofoni mini mkali. Utanipata na my boys nikikata maji. Kwa dunda sipendi vita, jona watiaji. Ikiserereka, napenda ndogo hiyo na ndimu na jagi ya maji moto.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid accelerator, speedometer kuserereka. Speedometer accelerator.
Kawewe ni gari, basi mimi ni driver. Kawewe ni nduthi, basi mimi ni rider. Kawe ni bunduki, basi mimi ni sniper. Kama wewe kitanda, basi mimi pajama. Sexy body, kala kabima. Let me put it in reverse, I want it bumper to bumper. Umebeba, utadhani ni trailer. Kama wewe ni keja, basi mimi ni neighbor.
Beep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition, baby full speed. Skid accelerator, speedometer kuserereka. Speedometer accelerator. Speedometer lete shangwe. Wenye wana stamina kahiwa chache. Kama imeni nice irabwe. Ana waste time aparare. Kama mawe. A trailer loader, girls in a di ausa. We rombosa, we dondosa, thaisi ki bouncer. Hizi trousers in a shuka style ya madansa. Mina wa angusha to design ya mambanga. Accelerator, speedometer, kuserereka. Speedometer, accelerator. Deep, you got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo, hii ni stick shift. Ignition baby full speed. Skid.